chusa tochuka Mbisa zazema niseza wa Omu kwa noto chusa tochuka Mugumpe no Masa Wood Kenyan boy Hey
Tonyo
001
Black Market Records.
The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella, nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Nauka yetu, ili nakupenda. Adi mama yangu wamesema, we ni wetu. Pande mbegu,
nataka nikuvishe pete. Toto wa mutu unitoe njeve. Tuwezi simamisha rege, lakini tunaweza doa nyege.
Jodi wanajua mimi wa yuas. Nusu penga di mafisi wa mebuya. Mumombea di mungu wanajua. Yende mama mtuto wangu wa kishua. Na kushindikiza msupa kalesa. Na tesa, aki unaweza. Ipatia buri bila tapesa. Tacheza, chingi na chesa.
The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Style za halina za mchalo. My pretty girl, my love. Kunja galasi masango. My love.
She give me a capilla under my umbrella. She got a friend villa. My love is Cinderella. Sing what we say. Would you be my best bitch for Cancela?
Oh, yes, yeah. Yes, I kumangubo nawe.
The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Cinderella, girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Oh my God, ah, hapo, hapo. Hapo hapo ndo napenda umenika mata sako kwa bako, sako kwa bako siwezi nena.
Mi unani turn on, oh baby. Palo napo dance jalebi. Gonna be your plug, oh baby. Let me teach you right, oh lady.